Okay, Mike, Nico poor. Bitch, Nico poor. Zack, Nico poor. Nico, Nico poor. Poor, poor. Buddha, Nico poor. Poor, poor. Nico, Nico poor. Poor, poor. Buddha, Nico poor. Poor, poor. Yo check it kama soja. Wako standard mina soja. Kuli rich, watangoja. Nico start like a moja. Waki loose, mina get. Niki get wanna forget. Kuwa blondi ka grunet. Na wachaji ka socket. Niko nduki ka rocket. Mina flow ka wode. Big boss on the hish man. Wengine madonye. Big show on the move man. Na wangu mashore. Tito on my list man. Niko made man pole. Wame sota nina do. Niko aya wako low. Waki stop mina go. Na waki go mina slow. Kistori mindorin, wengine mshene. Kani ngori buda chill, ujinga peleka el. Kuni rich, mtu wangu utatek miaka ka 11. Kuku teach, ni so easy juu ni metuwa knowledge heaven. Kuni stop, ni kandoto juu na shinda goko mbele. Kuri tip, siko ready, niko job 24/7. Niko steam, hile mpaya, nika ni mechonga vefe. Niko niko poa, poa, poa. Buda niko poa, poa, poa. Niko niko poa, poa, poa. Buda niko poa, poa, poa. Niko niko poa, poa, poa. Unajita king Buda na mindo niko na crown. Top player nigga na kufunga mabao. Beste wa matenje vile mina sound. Teki deli ni makrime Buda ita makarao. Notesa ile mbaya ju mini kafarao. Mapesa ni madhao. Malekja ndo kibao. Kwa ipopoko kwangu na warudisha makwa. Eti siko Buda niko na bado na lama zao. Nimepata jiko iko ju nisha pata makao. Nimekam kwa kishindo ju mindo baba yao. Na knock ka rambo nina future kaya fumble. On air ka radio jumbo. Kidesign ya ni kama hip-hop sequence kitambo. Mziki mindo senator. Pombe pewa senator. Do waiter mindo manager. I'm driving window passenger. Speed mindo governor. Janda mana kazana. Niki mada tati matanga. Flow yangu tamu boss. Utatani ni sugar man. Niko niko poa. Poa, poa. Buda niko poa. Poa, poa. Niko niko poa. Poa, poa. Buda niko poa, poa, poa. Niko niko poa, poa, poa. Niko better, niko best. Mindo riji one effect. Dominating the race. Niko funga kama pets. Ju boss, niko thick, wako thin. Wanna fade on the way. Waki stand in me na zidi na kusell. Niko mbele, wako nyuma, nili wacha watu tail. I'm feeling so fresh, utathani mini fresher. Wanna feel so mad, na bado akuja nyesha man. Ever chasing door, utathani mini pesa. Natana vitu steamer boss, tafuta mamita. I'm carry tough for daily, niteme weather. Ka hip hop ni mjengo boss. Mindo pila, nyoles kama kuku. Mijo go, nina wika. I wanna be so ayaka, pick ya Mount Kenya na. Kwangu ni wa less, do daily na wa menda na. Mziki niko kazi man, injini na jenga man. Bila matofali man, mic ndo stamina. Kushinda na yo lazima. Niko niko Africa, toka Kenya adi Zanzibar. Niko niko poa, poa, poa. Buda niko poa, poa, poa. Niko niko poa, poa, poa. Buda niko poa, poa, poa. Niko niko poa, poa, poa.